kun as Washington DC ra galgala saalama fola karra kase saawala kaf kallatin kadar sagale America sagantafan oromoti Tan hordoftota Kenya fulbana barakumalama fdigdama guyan har'a fulbana saganta Kenya har'a kan sinke sumes antujbe horati ipsa odu ijo hala wal ibde Ethiopia ga makabarant gaba sa fullefate odu aboda esina gamtan gare abagada ayan recha barana fulbana digdami tokko finfinet fulbana digdami lamamo bishoftu kan kabajamu ta'o beksani jiru brahanu tafase bulcha NASA tikorata injinerati enya kana kalaka ittin farfataman kamadde bishani jiratta argamu ilaj sed bisnejira martinu odur abodet yatu kibtata wantaif qoppin kenya wayin ummato romo badabareti hangat umra saganta kenya tatan walin turtan sinafera odu adunyaf jalennetin sindabars
Attamontan hordoftota Kenya odunar abjenne kuno warane tirakib tasarra gutu matti dula warana jal qabusa kan ibsan humnotin bulchisana anno tigray ke sejran nanno dangabiyo tilameni do heddut wal warasa manga ge fama kajuru ibsan dabati odu Reuters kan dubihiman addablisuma ummata tigray getacho radda twitteri ratti barresani battalu matti mirkami argachun dandeñe addibilisumma ummata tigray fi humnotin federala waltato tasani walin yero gala magutu jeduf walwarana jiran bati sadasa barakuma lama abdigdama tigray ke set walwaran sen najal qabamet warani ertra warana etiopia de gerun tigray sene ertran warana qabdu ka wali galafi humnoti egata turan mara kambobba feta us jedan obogeta choradda loltonni kenya gotumma dan egata jiru jedan Minister Rode Fannokan Ertra Yemane Gabramaskal kan arratti battalumatti yaadakka kennan gaafatamani deebiin laanne. Waraanni Itoophiyaa fi humnootiin addaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa karaa kibbaa duula waraanaa jalqabametti dabalamanii jiru jedhaniiru obbo Geetaachoon. Kan arratti dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggase Tulluu dubbi himaan waraana Itoophiyaa Koloneel Geetinnat Adaaneef dubbi himtuu waajjira muummicha ministeeraa Bileenee Siyyuum yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne jechuun Reuters gabaaseera. Dubbi himaan bulchiisa naannoo Amaaraa Gizaachoo Mulunes akkasuma deebii hin laanne. Bulchiisa naannoo Tigraay keessa yakka farra namoomaa gaggeeffamaa jiru duuba mootummaa Itoophiyaa jira jedhee kan amanan ta'u qorattoonni tokkummaa mootummootaa kan ibsan yoo ta'u iddoo sanatti walitti bu'iinsi itti fufuun immoo daran yakki gara jabinaa kabiraan akka gaggeeffamuuf karaa bana jechuudhaan akeekkachiisan. Hayyoonni mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa waa'ee Itoophiyaa qoratan kun gabaasaa isaanii isa duraa keessatti erga bara 2020 wal waraansi Tigraay kaabaa keessatti jalqabame kaasee qaamota hundaan dhiittaan mirga namoomaa bal'inaan biyyattii keessatti gaggeeffamuusaaf ragaan jira jedhee ture. Komishinni bara darbe kaawunsilii mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaan hundeeffamee fi hayyoota mirga namoomaa walaba sadii of keessaa qabu akka jedhutti yeroo baay'ee seera cabsuun wanni raawwatamu kun yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa ta'uusaa amanuu fi sababaa qabatamaa qabu. Hayyoonni sadeen haala hamaa Tigraay keessaa ibsuudhaan mootummaanis ta'ee waltaatoonni isaa ummanni miliyoona 6 ta'u intarneetii fi tajaajila baankii dabalatee tajaajilawwan bu'uuraa waggaa tokko caalaaf akkan arganne gochuun gargaarsi dhala namaa akkan seenneef oggura kaa'aniin ummanni Tigraay keessaa harki sagaltamni ta'u gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e akka eeggatan taasisan jedhu. Mootummaa federaalaa fi waltaatoonni isaa kan mootummoota bulchiisa naannoo gosa hundee godhachuudhaan yakka farra namoomaa fi gocha gara jabinaa gaggeessuu isaaniif akkasumas gaggeessaa akka jiran amanuuf sababaalee ga'ootu jira jedha gabaasni baasan. Beekaa hiraarsa guddaa yookaan miidhama fayyaa qaamaa geessisuun kan ammoo hin goone jechuudhaan gargaarsi namoomaa Tigraay akka hin seenne danquu jedha gabaasichi. Dura teessuun komishina kanaa Kaarii Beetii Murungi ibsa baasaniin rakko gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessa suukanneessaa dha jedhan. Kunis heddumina isaafi yeroo hammameefi akka ture yeroo laalamuu jedhan. Kun hin taane jechuudhaan haaluufi tajaajila bu'uuraa kan akka nyaataa, tajaajila fayyaafi gargaarsa namoomaa dhorkuu dabalatee uummata siviilii irratti dhiibbaa hamaa qabaa jedhaniiru. Kanaaf gochi kun yakka farra namoomaa ta'uusaaf sababa gahaa qabnaa jedhan. Mootummaan federaalaa beela akka meeshaa waraanaatti itti gargaarama jennee amanuuf sababa qabna jedhanii mootummaan battalumatti tajaajila bu'uuraa iddootti deebisee gargaarsi dhala namaa akka seenuuf gaafatan. Humnootiin Tigraayis dhorkaa tokko malee dhaabbatoonni gargaarsa dhala namaa akka hojii isaanii gaggeessan akka taasifamuufis gaafataniiru. Dhalattoonni Tigraay kanneen dhiyeenya kana mooraa jaree jedhamu kan godina Walloo Kibbaa kan bulchiisa mootummaa naannoo Amaaraa irraa gara bulchiisa naannoo Afaar keessa jiru Waaltaa Leenjii Poolisii Federaalaa Awaash jedhamutti geeffamuu kan ilaaleen qabiinsa mirga namoomaa isaanii ilaalchisee koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa ibsa baasee jira. Koomishinni kun akka jedhutti namoonni bulchiisa naannoo Tigraayii fi naannoo Amaaraa hanga tokko irraa buqqa'an kun wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa egatti fufee booda gara mooraa Awaash jedhamutti geeffaman. Namoota jireenya isaaniirraa buqqa'anii Waaltaa Leenjii Poolisii keessa jiran kun sochii fi mirga qaban mootummaan akka kabaju ibsi koomishinichaa gaafate namoota jireenya ofiirraa buqqa'an kanneen 2,800 ta'an seenee akkan ilaalleef aangawoota nageenyaan dhorkamuusaa ibsee jira. Aangawoonni poolisii ka federaalaa kanarratti deebii akka kennan gochuuf yaaliin ta'e milkoofne namoota qe'oo ofiirraa godaananii 30,000 ta'an kanneen godina Walloo Kaabaa jaaraa keessatti walitti qabamanii turan keessaa irra hedduun isaanii gadhiisanii gaba'anii booda wal waraansi haaraan Itoophiyaa gama kaabaa keessatti jalqabamnaan deebi'anii jiru jechuudhaan dhaabbanni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan beeksisee jira. Mootummaa fi michoonni isaa kan gargaarsa dhala namaa nyaataa fi bishaan kan konkolaataan fe'amee dhufu raabsuu itti fufan kan jedhu OCHAan garuu hanqinni boba'aa fi carraan gama seenuu dhabamuunsa hojii gargaarsaa daangessuusaa ibsee jira. Waraanni Soomaaliyaa 7 darbee irra tarkaanfii fudhateen hidhattoota Al-Shabaab 100 caalaa ajjeesuun iddoo isaan to'ataa turan gadhiisisuusaa ajajaan waraana Soomaaliyaa wixata kaleessaa beeksisanii jiru. Ugaandaa keessatti erga bara 2019 as yeroo duraaf namni tokko dhukkuba Ibolaan du'u kibxata har'aa ministeerri fayyaa ka biyyatti gabaasee jira. Konyaa Mubeendee Waaltaa keessatti weerarri Ibolaa ka'uu fi dhiirri umriin 24 dhukkuba kanaan qabamee du'u ministeerri kun beeksisee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa har'a magaalaa New York keessatti jalqabamee jira. Biyyoota 193 kan bakka bu'an hoogganoonnii fi aangawoonni sadarkaa olaanaa irratti argamuun rakkoo addunyaa mudatee fi haala yeroo kanneen biroo irratti 7 mari'achuuf jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden roobii borii gumii waliigalaa kanarratti haasawaa dhageessisuuf jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya ammammoo dhimma yaalii nageenyaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan kajilli addaa Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaa Maayik Haamar karaa marsaa intarneetii gaazexeessotaaf ibsa kennan isiniif dhiheessina.
Jilli addaa Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaa Maayik Haamar har'a dijitaalii yookaan karaa marsaa intarneetiin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Itoophiyaa keessatti yaalii araara buusuu deemsisaa turan ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessaaf lolli humna waraanaa furmaata ta'uu hin danda'u kan jedhan Haamar gareeleen lamaan walitti dhufanii rakkoo isaanii karaa nagaa akka furachuu qaban hubachiisanii jiru. Deemsa nageenyaa kanaaf gufuun ijoon maal akka ta'e gaafatamanii gareelee lamaan gidduu walamantaan jiraachuu dhabuu ennaa ibsan rakkoo walamantaa dhabuu jedhanii irra deddeebi'anii dubbatan. Walitti bu'iinsi kun karaa nagaadhaan akka furamu Yuunaayitid Isteets tokkummaa mootummoota gamtaa Afrikaaf qaamotii kabiroo waliin akka carraaqee itti fufus hubachiisanii jiru. Qonni Yuunaayitid Isteets deemsa nageenyaa sanaaf deeggarsa gochuu akka ta'e kan dubbatan Maayik Haamar furmaanni ijoon kan dhufuu danda'u lammiiwwanuma Itoophiyaatiin jedhanii jiran jechuudhaan Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Kanadaji Sudan Ministerin Imara United States Ibsabasin, Jilli Adda Hamarif, Hujra Wajitun Imma Embassy, America Kafinfinet Targamu, Tracy Jacobson, Mumicha Ministera Ethiopia, Abi Ahamarif Tana Sani Demak Amakunin Walin, Mariatani Jiran, Akamotuman Jerutti, Yaddo American, Wa Elola Harum Famif, Estran Debite, Waritabu Insa Kesa Senu Akasumas, Mariganta, African Rufamujal Kabuf, Tatafi Hatatama, Cheme Itifufun, Akar Rajratu, Mariataniru. Jilla Dakun Motigarga Sanamomaf Itigafatumala Jise, Kamoti Wolfinchalan Walin Mariatani Jiran. Jilli Adda United States Kagamfa Africa Mike Hammer, Bakabua Olana Kanganta Africa Olisegun, Obasanjo Walin, Yero Adda Tural Guran, United States Adamson again Yakan Atamin de Gerukesati, Michu Akatatula Jisele, Mariataniru. Gama Bran, Dubiman TPLF Geta Chorada Araganama Fula Twitter Asani Rat Akabare Saniti, Warani Eltra, Takaze Akabe Anga Robiti, Adorana Maran Halilara Watajrajan. Lulli Haman, Maikuli, Ziban, Gedena, Addi Awala, Rama, Saronaf, Salam Basatige Gesa Majoraj Aniru, Ubugeta Chunit Dabaluran, Waltan Ajaja Gamabaha, Kamuti Murte Sota and Kankaba Gamat Yaf, Murnira Yawarana, Commando Sadi, Eltra Ramadamani Juruja Aniru, Umnoni Adda Amara Kasumas, Fanon, Durasanat Makamani Rujan. Eltran Raya Warana Shemar, Bobba Sajerti, Umnoni Kenyas, Gotumaran of Rait Sajeruja Ubugeta Chon. Asmara Finfinera, Hangamat, Debin Kenamne. Ayan Irecha, Kabrakumalam of Kurashani, Fulbana Dig Demito, Kumagala Finfine, Hora Finfine, Takasmas. Borumtasa gaf fulbani dig demilama, bishoftu hora arsadit kakabaja mutau, gumin abboti gada beksisejra. Gumin abboti gada har amagala adamati ifsa kan kenneyotau, ma ayanichi nagan akakabajam wamche ehisejra. Galmo Dawit kanarat, adamara gabasakapa.
Gumina Botigada, Halakabaja Recha, Torbe Sambata, Fidel Batadu Fufinfine, Akasumas Bishop to Tikabaja Muilajisun, Magala Adama Tipsakan Nejra, Kandesangumicha Abagada Governaola, Guyote Recha Kunen, Merkanesa Nejran.
Guyadik Damito, Horafinfine Tirat, Horet Iki, Malkat Iki, Malka Uromon Bara Erara, Ugurame, Uromon Angosatin. Urumon huji saatin irattu jate irattu debi guyadik damitok ayani rud ayana rudat ayana holat jechu ite anse arerik allo ayana bokkukan guyadik damilam hora harsadi tirattu kabajam
gamana genyatin rakona kayemullanef Kopinta Famukaneran, Bangada Governaola, Biakesa Fialasi, Namonidu Fajran, Akaya Dovne, Tamaniru. Misensa Gumia Botiga Dakatan, Bangada Jilomanos, Rechakan, Oromoko Fodo Intane, Sabnibia Tikanis, Eretta Kermatan, Afera Nijran.
Irench, Wanagayati, Hunduman, Oromon, Kaalajirul, Kamanajirul, Kadala Arfanjiru, Hundinu, Irench Karanagayati. Karatas Gabbik Abun, Kara Ulfinak Abun, Kara Kabajak Abun, Kara Safuk Abun, Kara Ganan Ufani, Irenchakan, Nam Itopia Kesajur Hundun Tinu, Kara Nagayati Nutani, Eba Bagadakan, Eba Waka, Eba Bagadaka Fudatanu, Dansas in Dabarsa, Horabula.
Misensoni Gumicha, Davarin Yadekabanipsanisi, Al Naginyana Noromias, Barakanati, Akafoyo Abdiaka Kabandubatan. Abagada Ali Muhammad, Misensa Gumikanati.
Barnukumala Mafulashanikun. Baranagayaka Nutahubarba. Nubarakumala Mafulafukes. Wanamni Dalagunile, Kalbinte Nutababat. Bara Oromol, if you want to give, Barnukumala Mafulafuri. Barat amni nutubu e sabni ke na beelam mi da mabai amma mal barban na barakan wala jechar romo juufi sabaa sablam ni dulle karaba tulafsin arari akabu lafsin bakar romi rabbi akanu romu lafsin
nageenyi haa ititu fayyaan nagaan saba Oromooti haa ta'u nageenyi haa ititu nage.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarraa.
Amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu waliin tura. Qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteets taasisaa jirtu keessatti qo'annoon ji'a irratti taasifamu isa tokkoof barbaachisaadha. Kanaan wal qabate dhaabbanni hawaa biyyoolessaa yookaan naasaan waa'ee kalaqa hayyuun saayinsii dhalootaan nama Itoophiyaa ta'an hojjetan eenyu odeeffannoon marsariitii isaa irratti maxxansee jira. Meeshaan Dr. Birhaanuu Taafisaa bulchaatiin hojjetame kun heterodaayin spektiroomeeter kan jedhamu yoo ta'u hojiinsaa ji'a irratti bakka bishaan jiru adda baasee agarsiisuuf gargaara. Dhimma kanarratti bafqaaduun Dr. Birhaanuu bilbilaan argatee dubbisee jira kunoo.
Sochii qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteets taasisaa jirtu keessatti qo'annoon ji'a irratti taasifamu isa tokkoo fi isa barbaachisaadha. Qo'annoo ji'a irratti taasifamu kanaan wal qabate odeeffannoon dhaabbata hawaa biyyaalessaa yookiin naasaa irraa waan hayyuun saayinsii dhalootaan Itoophiyaa ta'an kalqanii dhiyeenya kana ifa taasisee jira. Meeshaa dhalataan Itoophiyaa Dr. Birhaanuu Bulchaa hojjetan kun heterodaayin spektiroomeeter kan jedhamu yommuu ta'u hojiin isaas ji'a irratti bakka bishaan jiru suufee agarsiisudha. Dhimma kanarratti kalaqaa meeshaa kanaa kan ta'an Dr. Birhaanuu wajjiniin marii taasifnee jirra. Dr. Birhaanuun kan dhalatanii guddatanii magaala Finfinnee keessatti. Barumsa isaanii sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa makaana Yesuusitti sadarkaa lammaffaa ammoo Minilikitti baratan. Digirii jalqabaatii kaasee amma doktorummaatti kan baratanii as Yuunaayitid Isteets keessatti. Saayinsii fiiziksii keessumaa qo'annoo hawaa irratti xiyyeeffatanii. Hawwiin waa'ee hawaa baruu fi beekuu yommuu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti jalqabee waan isaan keessatti uumame akka ta'e kan dubbatan Dr. Birhaanuun abjuu isaanii dhugoonfachuudhaaf bakka isaan gargaare naasaa erga seenanii waggaa ja'a ta'eera. Yeroo ammaa wiirtuu qo'annoo balalii hawaa isa kutaa biyya Meeriilaanditti argamuu fi Goodaard jedhamee beekamu keessatti injineerii qo'annooti. Waggaa 50 dura bara Apolloo jechuudha erga gara ji'aatti astirootonni Ameerikaa imalanii booda dhiyeenya kana gara ji'aatti imaluudhaaf qophiin taasifamaa jira. Waggoottan 10 fi 15 dhufan keessatti ji'a irratti nama qubachiisanii achitti mana ijaaranii daawwattoota biyya lafaarraa garasitti erguudhaan wanti karoorfamee jiru. Karoora kana fiixaan baasuudhaaf jireenya yookiin turtii ji'a irraa mijaa taasisuu fi waan barbaachisaa ta'an keessaa inni tokko bishaan. Ji'a irratti bishaan barbaachuun fi argachuun kan danda'amu akkamitti? Dr. Birhaanuun akkana jechuudhaan gaaffii kanaaf deebii kennan.
ውሃን ለመፈለግ የተለያዩ መንገዶች አሉ። እኔ አሁን ቅርብ ጊዜ በናሳ ዋና ገጽ ላይ ወጣ
ቢሻም በርባቹ ዳፍ ከራደዳቱ ጅሩ እኛ ከና ፉለሚዲያ ዋሳ ናሳ ረት በይከን ርግተን ዋንትን ውጀቱ ተኮ ቢሻም በርባ ደርገቹድ ቢሻም ፈደዳቲ ሙለቹ ደንዳ ፈከኛት ስቱዲዮ ትከሰቴ ሱከሳ ጮብ ቢሻኒ ጃንርገሙ እንደንደኝ ህዱቱ ጅሩ ሜሻነን ወጀደ ዋነ ከናፋ ከነደባሴ አርጉዳ akkasumas immoo bishaan erga jiraatee eessaa dhufee gaaffii jedhu deebisuu ni barbaanna. Haaluma ardiinii fi hawaan kalaqaman wajjin kalaqaman immoo warreen koomeetii jedhaman yookaan immoo urjiiwwan furguggaa'anii fi cabbii of keessaa qabantu yeroo adda addaatti bishaan sana ji'a irratti buusan ta'a. Bishaan yoo jiraatee ammam ta'a? Ammam akka ta'e erga barree booddee itti fayyadama namaatiif hin ta'a laata? Gaaffilee jedhan deebisuuf bishaan barbaachuutu dursa. Meeshaan hanqalaqee gaaffilee kanaan olitti kaasne deebisuudhaan dura bishaan argachuu qabnaa yaada jedhurraa kan ka'edha. Hammummaan isaa xiqqaa ta'ee warreen kanaan dura turan irraa caalaatti hojjechuu danda'a jedhamee kan itti amaname waan ta'eefidha. Atii fi warreen biroos waa'ee meeshichaa kan dhaga'uu dandeessan.
Imalli gara ji'aatti taasifamu waggoottan 50 fi dhaabbatus qo'annoon ji'a irratti taasifamu garuu hin dhaabbanne. Qo'annoon amma ammaatti taasifamanii ji'a irratti mallattoon akka bishaan achi jiru agarsiisu mul'atanii jiru. Diilallaa'uunii fi jiidhuun. Diilallii fi jiidhisuun eessaa dhufe? Ji'a irra bishaan jira jechuudha. Yoo jiraate hoo ammam ta'a? Gaaffiilee jedhanii deebisuudhaaf isaanii fi hayyuuleen saayinsii biroo akka hojjechaa turan dubbatanii Dr. Birhaanuun. garu qo'annoon kun kan taasifamaa jiru lafarra ta'anii akkamitti ji'a irratti bishaan achi jira as jira jechuun danda'ama. Gaaffii kanaafis Dr. Biraanuun deebii qabu.
በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ከመሬት ሆነን ግራውንድ ቴሌስኮፕ የሚባሉ ሳሪዎች አሉ። ከመሬት ሆነን ዲሾችን በመጠቀም ጨረቃን በማየት ጨረቃ ውስጥ ምን አለ የሚል ጥናት ማድረግ እንችላለን። ችግሩ ምንድነው? በእኛና በጨረቃ መካከል ብዙ የውሃ ሞለኪውል
ጋፊ ጋር ነው። ለፈይራ ቴሌስኮፒ ዮካንሞ ሜሻዋን ፈጎጅሩ ይረጅሩ እስቲ ያገር ሲዙት ጅራ ሜሻከነ ፈየደሙዳን ጀላላ ቋኖ ማልቶች ከስ ጅረጅሩ ታስሱን ደንደኝ ረኮኒ ሰማልኒ ለፋፊ ጀጅዱ ጭቆዋን ቢሻኒ ሄዱት ጅሩ ከናፉ ለፈረታኒ ዋውንዳርጉን ኒውልፋታ ከናፉ አጭ ደሙ ቀብና ቢሻንጅራቹፍ ዲሱይሳ በሩዳብ ሜሻሌነ ከመቲ ቢሻንጅራቹፍ ዲሱ በሩደንደው ጋፊ ጀዱ ፈሞ ላብራቶሪ ዮካንሞ በከቆረኖ ኢትታስፍኑ ሃለጂ አይረጅሩ ወልፈካተን ዮካንሞ ፈኪ ሃለጂ አቲኑ ጅተማን ቀብና ላብራቶሪ ሰነከይሰቲ አለቅልን ስጂ አቶልችኔ ቆኖ አከጋሪት ታስፍና ሜሻሰነ ሃለጄ ረጅሩን በከወል ፈካታ ተይከይሰቲ ዋኖ ጀኔ እርግኖፊ ሜሽቺ አችገየ ዮሙ ኦዴፈኖ ዮካንዳታ ነው ፈርጉ ኢባሪበት ኢታማኔ ፍረና
ጂኒ ዋንጉዳ ፈገኝ ሀኑራሼ ራካሴ አማሞጋት ጂሩ ሰርጤን ዮኪን ረዲየሲኒሼ ማይሊ ኩመቶኮፊ ቶርባተሚ ሰገሊፊ ቀጥጃ ዮካን ኪሎሜትሪ ኩመቶኮፊ ዲበቶርባፊ ሶዶሚ ቶርባ ኡልታ ፈገኛ አመነ ኤራቱ ካና ሜሻንቲ ኮንሱኒ አከሚቲ ወሊንጌሲ ኢላሉፊ ሰከተው ደንዴሲ ሞ ሜሻብራ ኢሴባቴ ጂአራ አሲፈች ደሙቱ ጅራ
በጣም ይሄም ጥሩ ጥያቄ ነው። አዎ እሱ የተለያየ ዲፕሎይመንት መካኒዝም አለ እንዴት እንደሚላክ የተለያየ መንገዶች አሉት። አንደኛው ለምሳሌ አስትሮናቶቹ ሲሄዱ ይዘው ሊሄዱ ይችላሉ። የተለያየ የጨረቃ ቦታዎች ላይ ሊወሰድ ይችላል።
ኩንስ ጋፊ ጋር ከራደዳት ይንርገሙት ጅራ ፈከኛፍ እንተኮ አስትሮናውቶን የሙዴ መንቀበን ዲሙ ደንደው ጀረቲ በከራደዳት ጌፈሙ ደንዳ አማ ፈከኛፍ ቋንኖ አማማቲ ቢሻንቀባቹ ደንደው ጀደመኒ በከያደሙ ፖላሪ ዮካን ረከሳፊ ጀለ ዮካን የሮዴራዳ በከይፋዱ ይነርገን ዱድዱቤ በከሌዶ ከተኔ ጅረኒ ኩስኒ ጨብ ጅራቹ ደንዳ ጀደመ ይዋያደሙፊ ሜሻሌ ከና በከሰን ትርግና ኢሰቦዴ ኑፍ ምርከኔሳ ጀቹዳ ሆጂ ከና አካይቲ ፉፍኑ አማ ናሳን በጀተ ጉዳ ኑፍ ከኔ ጅራ ካሮራ መጅሩቲ ወጋለማ ከይሰቲ አከለኮፍሳ አውሮፓት በረኩመለማ ድደሚሽኒ ጀልቀበ ሜሻሌ ገረጃ አትገሱፊ ነሞተን ገረጃ አትርጉፍ ሆጂን ጉዳን የሮማ ሆጂ ተማጅራ
አከካሮራ አማ ትጅሩቲ ናሳን በረኩመለማ ድደሚሽኒ አማኩመለማ ድደሚ ሰደድ ግዱቲ ነማፊ ሜሻ አዳዳ ገረጃ አትርጉዳፊ ጀቢናን ሆጀቻጅ ሜሻን ዶክተር ብራኑን ፋን ከልቀኒሲ የሙሰና አደምቲ ወጋሰዲ ቦዳ ጀቹዳ ሜሸቲን ጥቅሾንሱኒ ወጋሰዲ ቦዳ ጋፈ ገረጂ አደምቱ አጃኢበ ማሊ ኑጠገርሲ ስቲላታ አቺን ኑሃጋው
ከዳወታፍ ጠቄፈታ ጅርሰን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞ ትዳወቱ ተኬኛ ገር ቆጲ ተርበኒ ዋይሙመት ኦሮሞ ትጨል ጅል ቡቴ አቡ ከወጋ ሰደት ተአልቶ ኮገዳ ቦረና ከሰትራውተም አሬሮ ትገጌ ሰሜት ምሮሙ አቦቲን ገዳ ሰገሌ አሜሪካ ተመሊጅራን ስርነከነ ገዳ ሃራን ባሊ ፍለቱ ከንገጌ ሱተው ከዱበታን ቆራታን ሴናፍ አዳ ቦረና ኡቦጃ ተኒዲዳ ከበረናስ ጂአቶኮ ኦሊፍ አና አሬሮ ትገጌ ፈማቱሬ ቶርበንከነ ጥምራሜ ጀላን ሆንጌና ንቸከሰ ታማቱስ ጅልኩን ሀንገደንዳአሜ ስርኑማን ጌጌ ሰሜ ጅድ አቦቲን ገዳ ስንቸረትርማታን ገልሞ ዳዊት ከነረት ገባስቅንዴ ሰቀባ ኩኖ
ጅልቡቴ ዳቡ ገዳ ቦረና ብረቲ ጅለ ጉዳዳ አጀዱ ኡቡጃተኒ ዲዳ ቆረታን አዳ ፊሴና ኦሮሞ ከነስዮ ኢፕሰን ወሪዶሪ ባሊ ገዳ ኤገሪ ፍደቾፍ ጀዱ ካንገጌስታን ስርናይ ረቲ መሪሄዱን ገጌ ፈሙዳ አጀዱ
ጅልቲቱም በረኩም ጅልታኒ ቲፈከና ፍዲባዩ ቀብዲዋ ከዳታ ጀለስቲ አናኒ ሞጉቴተኒ ዲባፈታ ለፋቲን ዲባፈታ ዮሃኒ አትቤኒ ሬቻ ኢርሃም ቦረኒ ዲባዩ ዳዲባዩ ተነ ብያኒ ቡልቲ ሰደመ ወልጉል አናኒ ዲባፈተን ገልገል አፍገነመለ ኤኑዩ አናን ዲቃቱ ጉደቱ ገልገል አፍገነመቺ ዲባፈታ anan buya sodoma wangula kasi ibafata buya sodoma sunkeza buya angara kudani ja buya sirbati buya angara sadeti mwakami buya kadana kadibayi yoti buya tuti jila jila kasi kani jila achinduwa tamamale wade sumurat yo wade sumuratu gadom toke dejal kabejir bali mfunu male sirna doro makhesa gargadach ya jira mna nukunu yo buta hali nipin yo wade sumuratini jil rabo machifo buya nifika mna jil khana akarachi jil raba kaba egi takke sabam jil gadak aba male jil raba tunkob jil gadom makhesa baejir gadomi buten sen yada jil buten jilade chun aada rabo machifla fitate amma da nirkakabu armach aada gadomati uya bali egate bali fudu male jil buten tan jilade buten tan kensa bai chun dori fitate yirbitu amchewus dori irra gara gadat chow
jilli kunis kaarero tigagge famusi gadabu warna ke sati bakka jalkaba sirni buten kun itigagge famu jalkabe wanta efi kajadan kuratan sena fi aada jatan dida wanto tagurgudu lama akabar badu sifsu eni dura butte da jedu
butte ka hoppe sa da baga ta butte tun gudda hoppe su zin wagare ra fudatti wagga yodi ka to gala masadi iman jinnani nami to kulfuru nan da yodi ka e wanti mi ra hoppe san mo urgency da ni tini iddi to kujira urgency kana no dani akati kopi san
kopi kana ratto wanti ni bakabu mali
butte kana di ba facun amma hawin jitu garte wanne sai jitu hadanna garte aka borani anan ku fakkanan argatan mute diba fate mali kuram wa duwar kana hani fesa kabbeco
inni lamme mo korma butta yokan korma butte kanati
korma kana gutti jitu ko jitu ko fai sanya cise gabbise lo sottoma wali adda korma sun korma sun dala te fi fenna lo sottoma wali
korma sanatin buwa mujetta da
korma gatti fi lo korma sun ke jirulle adoni ma sana manya tele ke sanofan abban fe ofat male lo sunille dofte isaba abagada yokan dofte takna babagada daneti seri murti yajaba sega tanafi kormsun makan sa ir seri sa khanamat namalle fe sa seri sa khabagada ni chimbu khorm khan uya khorm labba sene lati daniyu butele manabachet turban lammo kasale tinakani gutante yirte khorm walini alat mona tijarani butele na chungabat
abba gada kura jarso kabali gada borna arka kabu gada nisa gada fulasa gannala maboda taita kanubdema kaisar ka furatu butela bemmo guyo boruti gada nisa smardi da jadu obujatanin cirfa dida abba gada gannala maboda warra balli furatu kana kesati halli butela bu kan gadan sani gaggeste gari ture jadu
akana sanina ne ak muti dokko fi muti kudani tum muti afami afuri aga si jirir turre yeso hakum da sage ge salle na ga no ba halle yektu ni sirban len kabdi awanu len kabdi ibayu len kabdi formu huni yo idani bilak du nisani de ya da dadda qaba formi kha to qaba kha to nisa lo kudani dama hi Mungkin afurtanya afuri kanci ini agak sure am turban to kondua gati.
Abba gada cerfadida jeli kun ibayu an nafi kalmal lewang kabufi onggem biya kesejaratusi sanara nunam bisne jeran. Jila kana gubati wan harawa baragada kesani satufuf jurukanati wan tisin sabaf buf na jatani maria tanjira.
Jaf gada fina ada wajib hindan dina jiru wajib hindan dina ugen kulein bada. Rakun adadda khabila khamani bada jenne abjakasi kab.
Isino malu jitur afkaror fatta yukhan yaddan.
Aada kajeshina dawa kajeshani dibayu kajeshani wan jirai ufa aadarra tojjatani wat aadarra tojjate rakona miru induft.
Jila butte kanarratti kurajar soda balate abbotin gada baal liar kakabanille akkair maatan abban gada chirfadida gyoif manijiran. Gabas sagale mirikaf kalmodoit adamarra.
Sagantaan afaan Oromoo irraa har'aaf isinii darbu kanuma qophiilee keenya marsariitii keenya akkasumas feesbuukii irra na hordofaa kan isin keessummeessi'antuu jubee yoraati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.